skate na nina fly. Razo tena pata kwake, on the floor, mi nina flow. Miziki ndani mwa Yesu, in the skate na nina fly. Razo tena pata kwake.
Kristo wapuuzi wa enzi pana mbegu, mapenzi yake Mola haitaji.